serve la vita. This is when I will work classic with my man Vito Jukes. Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu wata feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wa acha nijimalize kwako mizaidi ya wege miti ya idi wendozeze nalipiga njutu cheze. Oh, mpenzi yako mpenzi unanichanganya lazizi sawa maraba ila umezidisha dozi utanipa wala isijuwezi wabuti la mwezi magada bila dizi sawa maraba ila umezidisha dozi utanipa usu. I got you, you got me, baby. Uko samba mana mimi, my lady. Iwe kwa shida na raha, oh baby. Oh baby, oh my lady. Umenipa dos, dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa do vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani. Kwa uwepo wako unamini maradhi yangu yatapona. And I've been waiting for this, yeah. Find all I found love. And this song baby your dedication. Paki vitu tuendage vacation. Twende far away no location, yeah. Au Zanzibar Indian Ocean. Wacha nijimalize nikwako zaidi ya bwege miti ya dina wendo zete nalipika njo tucheze.
Oh, penzi yako mapenzi unanichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Another Gbedu from NigerPickup.com.